be my baby. Sikuoni my honey. Nakuwaza wewe tu. Usiku mzima nakupigia simu ushiki, nikituma message ujibu. Unanikoroga mind, unanikoroga mind, yeah. Just tell me if you don't love me. Wacha kuteza moyo na kupatia mawazo.
Kuteza moyo na kupatia mawazo.